kuhle kakhulu mfundisi. It was a first time see hostel ePasika. It was a big thing. Kube intokozo kakhulu and sikwazile ukuthi ke umkhosi wePasika ke sokuphe kamandi kakhulu nje zonke izinto ihambe kahle. Simbonge nje uNkulunkulu bekumandi ngendlela emangalisayo. Sivakashele ke abantu baseShowe ngoba sesangena naseShowe. So ngivele kwahlangana ke kwamnandi kwaselebrate ke ukufa nokuvuka kwenkosi yethu uJesu.
Wow, siyabonga. Wena ke sesikhulume kangaka ke mina phela umfundisi ngiyamazi so ke mhlawumbe ke masingathi ke umfundisi akayichaze nje kancane even nemvelaphi ngoba sazi ukuthi imvelaphi mina engazi ukuthi imvelaphi yakhe ila enanda just ukuthi nje ukusichazele kancane nje about you mfundisi wethu.
Okay, mfundisi ngiyabonga. Mina ngiyusiyanda ngakagumede igama kale interview ngu-Innocent lebo.
Wow, okay, ngizwa kahle.
So ngizalelwe endaweni yase Cliftdale of which indawo close ne-Hammersdale. So ila ngizalelwe khona kuthe ukuhamba kwesikhathi sengikhola, I think I was 9 years.
Okay.
When my mother and my father officially got married. So success move siya endaweni ethi Senanda encongcweni. So ilapho ke engikhulule khona sengizoqala nje, I think it was grade 3 of which one law. Sengizoqala ke khona ke nokufunda isikole ke eNanda. So yeah, ingona nje la ngikhulule khona indawo zombili lezo.
Okay, wazo wafika emtsizweni ula eNanda ke.
Yes, hayi, ngafika esizweni impela nje ngisenanda engcongcweni e4.
E4, amen. Mhlawumbe mongasibekela isithombe nje about ingcongcweni because okay, sesiyayibona now ukuthi keke isinhle ngendlela esimangalisa ukuthi before mhlawumbe nisafika i-picture yayo nje ungasinikeza ukuthi yayinjani.
Indawo emixile ngisayibiza ngokuthi indawo esasikomplaz efuna ukuzenza salokishi sometimes umoyibuka futhi ifuna ukuba indawo esemakhaya.
Okay.
So ngoba kuhoma zakhele.
Okay.
So nje imixile imixele onkuhlobo lwabantu abantu abaselokishini abantu futhi basemakhaya. So indawo nje engayibiza ngokuthi sesikomplaz.
Okay. No, siyabonga. So ngamanye amazwi ukhule mangithola la kuwena ukhulela phakathi kamama nobaba which into ere especially these days esiphila kusona.
Yes, nje since I was born ngizalelwe kubo ngakhula kubo nje angaze ngiphile oyedwa absent.
Yes.
Or ngikhule nje ngizalelwe nje bekhona bobabili until ngize ngibe mngaka namhlanje.
Umusongaka. So ngiyazi ukuthi ke mhlawumbe lolu suku lwethu namhlanje usuku lokuqala sikwazi ukuthi umfundisi ekanye nami la ohlelweni afternoon drive so kodwa it's not just usuku lwa namhlanje because namhlanje sizokunikeza nje introduction sibuka izinto ezithize esidila nazo because namhlanje makungolesithathu suke sidila nokubizwa kanjalo nama careers abantu noma izinto abantu abazenzayo noma la bantu abayithola sebekhona ngenxa yempilo uNkulunkulu abanikeze yona emhlabeni. But mhlawumbe sibukeke indima yakho umfundisi ukuthi keke nakho ke usuqeda ke umatric and then what happened in your life?
Mfundisi wami nje ngifundile then ngaqeda umatric engqondweni yami noma esifisweni sami ngangifisa ukuba i-journalist.
Okay.
So ngangilangazelele nje because esikoleni ngenza i-drama and I was good in it and ngenza izinto nje esikoleni ezikuletha phambi kwabantu do ngangumuntu enamahloni.
Okay.
But into engangiyifundele ngangiyithanda ukuba nje kwi-screen noma ukuba nje phambi kwabantu ibe ne-audience wherever nje la ngikhona.
Okay.
So ngifunde nje ngaqeda nginentshisekelo ukuthi ngifuna ukwenza i-journalism.
Okay.
So unfortunately ngenxa yokuthi ke mangabukhula uba nabangani yabo so ube nama influences athize nje bengase ngishare kafushane ukuthi bengumuntu ohlakaniphile esikoleni angaze ngiphinde iclass from first year until matric.
Amen.
So nje angaze ngifail nje so kuhambeni kwesikhathi ukuqala kwami ukufail I think ngaqala ukufail ngama 10 kwaku June ngifeyila ka grade 11. That was my first time ngifeyila.
Okay, because now sengishomene
nabantu of which they were not right.
Okay.
Waqala wadrop izinto, wadropa even ne performance yami at school.
Mm.
Then mangiphuma lapho ka matric even my results and my points. So basazi ukuthi mawuye university kuzodingeka ama points athize ukukwalifayela leyo faculty leyo or whatever that you wanna study.
Yes.
So ama points ami angishaya ngenxa yokuthi ngingasaperform kahle esikoleni, angishaya ukuthi mangi-apply ekoleni, then ema university mangi-apply uthole ukuthi angisa-accepted kalula because now ama points ami aphansi. And kwaqale ukuthi ufanele ngi-upgrade, you see. So and now my father went sick 2008, mina ngiqeda esikoleni ngo 2009, and my mother is working and my father now is not working. So sekuyi-challenge kuma finances, nabayathanda ukungisupporta, but now isimo sasekhaya sangivumeli ukuthi-ke ngikwazi ukuthi ngikhiphe ukheshi or ngikwazi ukuthi ngenze ezinye ilento imizamo yokuthi ngibe yilento engifuna ukuthi kube yona. So I ended up ngiba stranded nje kanjalo and ngingasakhona ukuqhubeka. Even in my college, kufuneka imali enkulu engakaya. So I ended up ngiqala ngibamba ama piece job lapha nalapha and it was hectic.
Okay. Yes. So ngaleso
sikhathi,
because as far as I know mina ukuthi uyi twin, so I twin lakho lona lalenze njani?
Lali focus la ba ma points right.
Okay.
So qualify kalula lona ukuthi lingene emkhakheni lafuna ukungena kuona. So it was sad for me because ngiyafunda and ufundiswa onesifasa amabasari kanjalo, kwakulula ukuthi akuthole because amamaks akhe ayeright. So mina kwaba yi-challenge kumina because of that.
Okay.
Ukuthi-ke nakho ngiphasile impela, ngiphumile ephepheni, kwa-celebrate ukuthi ngiphumile ephepheni, but now ngishawa yile nto ukuthi ngifuna ukuyenza, angisakhona ukuyenza manje. So safake ngiqale ngi-upgrade. So of which it was a hard thing ukuthi-ke ngikwazi ukuthi ngiqhubeke.
Okay, understandeka because abanye abantu especially namhlanje you are helping even umuntu omusha, you're helping even umuntu young adult obese ebukela ethi kwesinye isikhathi athi ay ukuphila nabazali kusho ukuthi impilo iba smooth forever. Now you are letting us know ukuthi even noma abazali bekhona bobabili but still nama challenges ayaba khona ukwazi ukwa face empilweni.
Yes, kunezimo ongayiplan mfundisi wami ezenzakalayo egcina sezikuchallenge if wena muntu as individual ungayimisele intweni ethize. Impilo ayitshela ukuthi kuzokwenzakalani kusasa. So it's wena ofanele uyi-prepare ngaso sonke isikhathi ukuthi-ke uyicijise, uyilungiselele ukuthi-ke ubhekane naso sonke isimo esifikayo. So njengoba ngisho nje ukuthi mina my father was working kahle ka-Transnet but it happened ukuthi he got sick, then waphuma emsebenzini wa-resign and now umthwalo usubhekene nomama. So now mina ngisakhoni manje ukuthi-ke ngikwazi ukuthi ngenzeleke izinto because imali ayisekho la ekhaya.
Yes.
So akusaflowi kalula.
Yes. Siyabonga kakhulu kusalama kuleyo part ukuthi ekugcineni kosuku asilazi kusasa ukuthi siswele isiphatheleni. So uma ngabe kuwukuthi uthole ithuba lokwenza into, yenzisise ngaleso sikhathi because ikusasa awulazi ukuthi lizofika nani, because manje ungabona ngathi yonke into ihamba kahle and then ikusasa sishintshile altogether.
Yes, definitely mfundisi wami. Yabona nje impilo usungayazi ukuthi kuphatheleni kusasa. So you need to prepare yourself nje kusa eli ukuthi ke ubhekane nazo zonke izinto ey'ngase ziqhamuka empilweni.
Okay, mfundisi masibuka ke la. Okay, I remember it was if I'm not mistaken 2011 or before that. If I'm not mistaken you can correct me ukuthi ke now sesibona ke sekufika your mother and elethe ubaba wakho esontweni, mhlambe if ungasithatha lapho usibeke khona.
Yes, yeah, it was 2011, you are right mfundisi wami, and ubaba I remember now my father is late unfortunately.
Yes.
So ubekula from 2008.
Okay.
So okay mangayilanda nje kwi background kancane. My father was a staunch believer to ama rituals and these into lezi zesintu. Okay. So ubephila ngazo for years.
Yes.
So then why is amazo onke izinto ukuthi a recover impilo? Remember besebenza kahle benganqene ukukhepha imali. So nyanga yonke into ikinto angayihamba ngodokotela. Sometimes mezo kuhlala phansi a drawela ukuthi imali nasayisebenzisile trying ukuthi athole impilo right. Wayetshela ukuthi ngihambe inyanga mhlawumbe inyangeni ngikhiphe 100,000 yabo make calculator nje akutshela ukuthi kodokotela mhlawumbe sengikhiphe 150,000 yabona. So maybe ukubekela phansi ekutshela ukuthi yabo imali esengiyikhiphile ingakho. So ngelinye ilanga ke so njengoba sekunama DS and stuff so kunama channel I remember ukuthi wayebuka abafundisi who are doing i-deliverance ababuka kwi-TV.
Okay.
So I remember ukuthi ngelinye ilanga wathi hey yazi ngase ngithole labafundisi sengikhathele manje ukukhipha imali ngase ngithole labafundisi laba abakhulekalana kanje I know ukuthi impilo yami ingaba right.
Okay.
Lapho akasendaba nento ayekholelwa kuyona because njengoba ngisho ukuthi he was a staunch believer to ama ritual culture and these traditional things.
Yes.
So ongeke umthembu. So but ngenxa ukuthi wayese esenze konke wayesefisa noma yini. So it happened ukuthi ke umama emcimbini thizeni makuxoxa kuthiwa ayikhona isonto elilaka uSpindla Road umfundisi wakhona is powerful and abantu bayaphila. So umama wabuya naleyo information then they drove there the following Sunday bayakhona bayifuna le ndawo bayithola. So mabeyithola then-ke uJesu-ke wadlala umsebenzi ophelele because wathola ukuphila from that day.
Yes.
UNkulunkulu wamenzela umusa. I remember ukuthi-ke wathi efika nje wayelocate-wa udokotela uSibusiso Swane Msomi.
Yes.
Then wamlocate-a nje then walento wamkhulekela. So wathola ukuphila on that day.
Yes.
So yes. That he received Christ kanjalo nje. So wabuya esethi ke izinto nje akasazenzi impilo yakhe usayinikele kuJesu.
Wow.
Wakholelwa nje futhi ukuthi sakhe sokuthi akholwe manje because he tried everything but now uphila usezokuthola for free. Uphila usezokuthola for free. So it was into isimanga.
Yes.
Buya nama ngingakholwa because mina ngangisele ekhaya ngingakholwa ngiphila nje impilo nje ya wonke umuntu omusha ongakholwa enormal nje. So nama was amazed ukuthi how ahambe ubambe umuntu ehambe exhugela and now umuntu ubuye usekhulumela phezulu and sharing testimonies ukuthi uNkulunkulu wenzeni. UNkulunkulu wenzeni. So I was amazed. But ke uyazi ukuthi abantu abasha they don't pay attention bayayiziba izinto ezikanjalo you see. But ke nje ngabona umsebenzi kaNkulunkulu empilweni yami. So that's what happened.
Okay. So ngamanye amazwi you are one of umuntu ongasho ukuthi uNkulunkulu unawo amandla okuphilisa umuntu kade segula because you saw that happen to your own father.
I saw that happen to my own father and esegulile wawaste imali eyiningi and I saw the power of Jesus Christ healing him waphelela and wakhululeka and impilo yakhe that when wanele impilo yakhe kuJesu fully wakhetha ukukholwa and wafisa ivumelwano lwakhe ukuthi ukholwe because sasingakholwa sonke then he took his wife.
Okay.
And wayefisa nathi ukuthi sigcine sifinyelele but thina sasekushaya indiva ke lokho ngalezo yikhathi but nje it was his prayer ukuthi ke sengithola indawo eright. I wish umndeni wami wonke ukuthi ungathola ungayi endaweni efana naleyana.
Manje mfundisi muthi naningakholwa usho ukuthi nje Sunday nje naningayi esontweni nanihlale kanje.
Inhlobo because before ngangisayoni ngisonto ezayoni.
Okay.
Then it happened ukuthi futhi kwaphela kanjalo so ngangiyihlalela ekhaya nje.
Okay.
Ngizulela ngama Sunday kube yilokho nje nizenzela izinto esibheke esikoleni yabo so ungakunako ukuthi kuyakholwa uyesontweni so into esasingayinaki leyo.
Okay, okay. So ngamanye amazwi mhlawumpe masingabe sesibuka leyo phathi mfundisi ukuthi there are people namhlanje othola ukuthi bayigruvela when it's Sunday bazenzela into zabo but we can see them at church one day.
Yes, because it happened to me. I believe ukuthi kungenzeka kunoma ubani. Because mina I think mangashara nje into eyihlaka kancane. Imina ngase ngibathi discouraged ukuthi basendisiwe and bakhetha uJesu.
Okay, okay.
So I was discouraging them ukuthi ayi lento esenithatha ke manje asiyona into esikhule ngayo nisikhulise ngale ndlela. So now you are changing a routine, we don't understand what you are doing now. So nje ndizosimoshela izinto and stuff, believing ukuthi bazosimoshela izinto. So nje it happened ukuthi ke baloke beyabona enkonzweni mangayisheshisa ngindaba noma sengaqhubeka mhlawumbe ngifake nodaba lami mfundisi ukuthi ngifike kanjani enkonzweni angazi noma mhlawumbe sengiyakhijima yini.
Yes, unguka right but sisahamba kahle because vele egcineni sizolandelisa amasonto vele silokhu sikhuluma kanje. So ngithanda vele if uyiqale ekuqaleni uyilanda kanjalo ngoba I just want ukuthi abantu abasha because this afternoon drive it deals with ama teens, young adults as well as adults where uthola ukuthi umuntu ebizwe noma endleleni abizele kuyona they don't understand bagcina sekukhona amazwi abawakhiphayo. So working with you kanjalo indlela oza nayo ngayo it will help abanye abantu understand ukuthi uNkulunkulu uyay orchestrate impilo yomuntu altogether.
Yes, so yes mfundisi wami, so njengoba ngisho nje ukuthi mangayiqala nje kahle eqaleni it was me now who is discouraging them sebethola indawo right and they are happy.
Yes.
And we are bound to lend ivutha kubo ngaphakathi.
Yes.
And sometimes ngize ngibahleke uma bebuya esontweni they will sing amaculo omunye acula isoprano my father would sing and yabantu abantu bahappy la endlini and now thina we are all confused. I remember ukuthi kwaye kwafa zonke izinto zikagesi kwafa iayina kwafa i-microwave kwafa ama-fridge ngikhuluma ngokuthi lezi zinto zifa same time.
Okay.
Not ukuthi zifa ngokuhlukana.
Yes, yes.
Yonke into esebenza nje ngogesi yafa kodwa ugesi uyakhanya endlini kodwa nje lokho kubalulekile ama-ayina ama-microwave ama-fridge kwafa and I was like you see it's a warning le ukuthi kufa lezi zinto. So took a wrong turn. So I was like nge frustrating them but ke nje to cut the long story short it happened ukuthi ke baloke beya ke inkonzweni beya enkonzweni and I remember ukuthi there was a whole night prayer.
Okay.
Of which my mother who I attended the whole night prayer.
Mm.
And udokotela Dr. Swane Msombe. Yes. Called umama phambili in front kwipulpiti and he prayed for her.
Mm.
And wamtshela ukuthi from today even abantwana bakha benza into ewrong who don't love Jesus who are away from the presence of God.
Yes.
They will come to Jesus.
Okay.
So wamkhulekela it was Friday.
Mm.
And Saturday ukhumbule ukuthi Saturday mina ngikhona ngenza noma yini so kwakhona nje engathi ngibambile on that Saturday.
Sure.
Kathi ke whole night prayer I felt there's something nje engibambayo engenza ngingavumi nje ngibe neslowdown.
Mm.
Even when my friends they are calling me ngithi I know angikwazi ukuya kubona.
Okay.
Then I ended ngilala ngimina ngijwayele ukulala ngo 1 ngilala ngo 2 endlini ngibuya ngo 2 ngibuya ngo 1 ngibuya ngo 4 ngithatha. But on that day I slept early and now nabo they are amazed ukuthi awu akahambi namhlanje.
Wow.
Yeah. So that's the power of God because i prayer yango Friday i manifesta the following Sunday. So now and mangabe ke ngivuka kanjalo ngilala on Saturday ngavuka on Sunday ngivuka ngo 4 ngiyaclean ngiyashipa ngiyashalela baya uyavuka ubezwa ukukhala umshalelo awu so uyavuka umama uyangibuza kwenze njani ngithi no ngilungiselela ukuthi mase sesontweni sishiye ku clean.
Sure. So it's the first time wenza kanjalo.
My first time. First, sure. No, no. Not with your first time. Vela my duties are like I see I went.
Okay.
Because
it's
okay. Family man. But it's your first time moving for XN.
Sure.
No four.
Sure. Yes.
So you for ngenza my duties veleng try look when what I'm when early this time because now I'm preparing with me a son to end. So Angie's when it's been a long ilum salary with my son to end. Yabona, abe shocked, a frown, Nepswen, which is yes on to end. So my son getting a camera now, Valumiango. I should you have to have a seven of about 2 years on to end. I'm trying to think your best.
Yes, so, yes.
It was a shock because someone to pill and I'm going to enter and I'm going to then out of the blue, you would decide to go to your years on to end.
Then, yes on to end. Yeah,
no, akukumuntu ngibelesele and you see kwavela kwafika kuminuthi no let me go to church ngiyengiyobona nami. So then I went to church mangifika then washumayela udokotela then my heart was touched wayesethi abantu abafuna ukwamukela uJesu ekugcineni then I went and baqhwebana ngiyababona mangisukuma ngoba ngihlele emva kwabo bangibona ngivula bayaqhwebaya qhuzulana uthawu. So I received Christ. Then mang puma lape motweni and wakonde engathi yayingishisa within me and ngibatshela ukuthi because ngangihleli e back seat ngibatshela from today yonke into ebhedayo ngiyayiyeka and kwaba the moment of silent nje ukuthi how ngithi mina today I'm changing my life completely. So nje isiqalo sempilo yami entsha and they were shocked and
sure.
That's when my life changed because even abangani bami engangijwayele ukuyakubona ngaya kubona on that day ngathi hayi bafowethu niyacela ukungibona nginani and nabo bangihleka. I was telling everyone ebenginobudlelwane naye ukuthi hayi no sengiyi-right manje. So sengiyakhola sengisi and abantu babengibona ngathi ngiyahlanya. Ngicela ukutshela leyo message engayisho kanjalo ukuthi ngiyagcina ukungibona la namhlanje. Bangeka ngaba yihlaya babegcina ukungibona until today siyahlangana nje kodwa into engayisho amazwi engawasho even though sometimes it was tempting ukuthi ngiyakubona. I will get into my room and I will pray ngithi Holy Spirit I don't want to go there please help me.
Sure.
Ukuthi ngibe umuntu ofuna ukuthi ngibe yiyona. So kwakunama prayer engangenza randomly kodwa angamakhulu kangako aye nje kwakwa ama prayer amafishane kodwa ayeqeda yonke iappetite mangabe ukuthi mhlawumbe ngifuna ukuya endaweni ethize engazi kahle ukuthi I will be tempted to do into a wrong again. But those minor prayers or small prayers engangiwenza will change the mood and ngiyobuyela ngibe lo muntu ophuma enkonzweni and ngiphinde futhi ngikhubeke nezinto engangizenza ngaleso sikhathi.
Wow, so that's powerful mfundisi. So ngamanye amazwi you are telling us today that the power of God, the power that uJesu avuka nawe ethuneni, the power that uJesu asho wathi usinikeze wona still asakhona nanamhlanje because you saw that happens to your life yashintsha 360 degrees if I may say egameni likaJesu. Yo.
Yeah, so impilo yami nje mina yashintsha kanjalo mfundisi because I didn't understand much about ukusindiswa and about giving your life to Christ and living impilo but what makufika kumina it was easy for me ukuthi mangizwa ukuthi there is something efuna ukuthi ingipropele ukuthi ngenze something which is not godly or engekho sendleleni uNkulunkulu afisa ukuthi senze ngayo. Ngoba ngangisho nje mfundisi ukuthi ngangena ekamereni ngikhuleka umkhuleko nje honest ngithi Nkosi angithandi ngangikhuluma because ngangekho ukuthi umkhuleko ngikwazi ukubeka ngalendlela ngikwazi ukubeka yabo ngesikhathi ngikhuluma ngelimi mhlawumbe ngangaka-receive ngisho ilimi but I will be honest to God ayizwe futhi umkhuleko wami because sometimes the mood will change ngibuyele kule nto kade ngifuna ukuthi ngibe yiyona.
That's powerful. So ngamanye amazwi yaqala from there impilo yakho ukushintsha. If ungabuza ukuthi wawusasebenza those piece job owasho ukuthi wawenza ngaleso sikhathi.
No, mfundisi wami ngase ngihlalela nje ekhaya because ngisebenze eHammersdale ngasebenza eUKZN eLandi eUniversity. That's where ngagcina khona.
Okay.
Because kwakhona came from Canada overseas.
Yes.
Esasebenza naye.
Okay.
So after that nayo sebuyele eCanada then we sayeka kanjalo so ngangise ngumuntu nje ohlala ekhaya njengoba ngangisho nje ukuthi even emphakathini I was a joke because yabona umuntu osephuphile uthi ngani zonke ingane ziyafunda zonke ingane ziyaphambili my neighbors are driving their own cars
sure.
And yabona nje baya celebrate abantu mina ngilengane nje le ehlazo yabona nje le out nje ngempela yabo umuntu owu zero ngempela ohamba imcimbi yabantu imsebenzi and you see ungasena value even if abantu so lithatha lightly nje so I was like uma ngikhuluma ngothi the power of God change me ngifake from ground zero ngingelutho you see nje even my parents noma phela babekufana akuzele abazali bakho but nje uyabona ukuthi babenganayo pride kuwena ukuthi hey cha ingane yethu le because my twin sister on another side uyafunda and usenza iminyaka isithathu you see yonke lento iyafrustrate ukuthi wena awakaqali ngisho oqala unyaka lo awakwenzi lutho and the future uyiboni at all at all
Yeah.
Uhamba nabangani nitepisa amabhluku and bekigqoko igqoko eyiphundu and nizenza abantu abaziyo yet you see ukuthi there is no light for the future akukho ngisho a hint even a sign for future ukuthi uzoba ne future bright so into ekanjalo nje mfundisi
yes for now mfundisi ngenxa ukuthi ngenxa isikhathi still we're going to continue next week but ngingathanda ukuthi usho la ukhona we'll continue this note next week ngathanda nje ukuthi uzisho la ukhona wesivalela namhlanje and then siqhubeke next week egameni ka Jesu because ngiyabona ukuthi indaba yami nawe yinde kakhulu and abalaleli abaningi nababukeli basazosizakala kakhulu
thank you so much nje mfundisi wami indaba ende kakhulu and I see where I am namhlanje sisazoqhubeka nje uNkulunkulu is like really powerful Jesus is really powerful
yes
so I'm so praying for everything so la ngikhona ngisho Lundi mhlambe ngimfundisi ubeqonda ukuthi mhlambe ngisho nendawo esikhonzela kuyo or something
yes mfundisi yes indawo okhonzela
kuyo so yes ngisho Lundi indawo esikhonzela kuyona iyumakhelwane nje ehlathini lodge so mongena nje Lundi udlula Shell Garage then you can ask most udlula Shell Garage ilona garage lokuqala nje uma ungena nje ku entrance ya Solundi odlula kulona then uma uqeda ukudlula kulona ubuze nje ihlathini lodge then uma ubuze ihlathini lodge there is a building umakhelwane wami then the umakhelwane wehlathini lodge that is us la sikhonzela khona ke every Sunday inkonzo yethu ngena u9 iphume ke u1 o'clock So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Mhlawumbe inamba ebangithola kuyona ulento u
07863 yes 63
56 151.
Okay, yes. Thank you very much Ngceke Nkosi. Sizoqhubeka next week ngesame time ngo 4 o'clock until this time. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibongele nakumama kanjalo naku junior bayithi uNkulunkulu
ngibongele
nakugogo bakithi keke kanjalo. Ngiyazi ukuthi niyifamily mina ngokwami engakana with your brother lapho omncane ugogo then no twin sister
yakho
bakithi. UJesu anigcina nilondoloze mfundisi.
Thank you so much mfundisi. Sam siyabonga kakhulu.
Okay, bye. Siyabonga kakhulu ke balaleli kuye lapha na umfundisi ke bakithi upastor yebo ke bakithi siyanda lapha na ke bakithi uSolundi ke kodwa usazoza ukuthi kwakhona ke uLundi la esekhona njengamanje ebengwalana enanda engcungcwini ufike kanjani sazoqhubeka bakithi sibuka la ubizo sibuka I calling sibuka ama careers that we have chosen or the calling that God has called us ngawo so ke uNkulunkulu akugcine ka kulondoloze la ke bakithi sokukharedo yebo ke usosoqhubeka lapha kukharedo seqhubeka uChannel Radio so uNkulunkulu akagcina kulondoloze here on Facebook nami sengithi keke sala kahle uJesu akugcina ube nokuthula sibonane futhi ngasi isikhathi esifanayo with uPastor Gumede ngolesithathu but Friday I'm still coming with the theme ya Friday bakithi keke bye ube nokuthula enhlizweni yakho amen
kulula on Car Radio
Thank you. Ngayapi ngingashonapi.